create us fire. Anytime that the manager we find them, daddy and the beast of beating music. No.
Ebali anje iwe kaisiki ni ngonziwe. Ola kupate ho wala ili pejwara.
Ebali anje iwe chankazi ni kundiwe. Olenda pancha kupate iwe my dollar.
Ebisho ni wonde tira na vajeya. Mami jo na ova kwine ni pura matwende.
My panado, let the woman turn on for rank a doctor. I saw me, I want your body, baby, but to jam a hato. Hato,
you may want to know, girl. And I got in a book and you command me. Can you marry Andre? Ola kupate ule kuru yombo.
Chikwendo kuzanira hamali yande. Ariogune tela ka boy. Ekamukume kangule na mtemante. Emali yande no yakai.
Emali we kaisiki ni ngonziwe. Ola kupate ho wala ikifuzwara.
So, emali yande iwe chankazi ni kundiwe. Olenda pancha kupate iwe my dollar.
Ebyaru kunda no vichengiwe tokumpenda.
Tokumpenda dia.
Aga wala ikila siku na kupenda.
Jantagala o wange mukwan firako njule bwa mshana gwake eti agati uwe ni ndaira ndia kumandiniwe
indagani saukole karukundo yetalike yabandi umuzo mtima kule cherukundo kaniwe mari yanje
ne mari yanje ni watambuzo umairo shumanya jera wewe na nindo niwe na kubwena kankukere honka gama afrika mbiuti na changanga matakunya